rise above Neptune.
Sena kapato, F-Gista. It's me, best boy, aka Mapuana. As a busy, yeah.
Anina kunananga. Wana molo fiti leki mama poto. Masukso nalo chasholo. Nerunya anda kono naweza follow. Indeed you are my lover. Manyando wana kono nalo sova. Baby umata wo. Nimuota na kono onlaka. My fine girl. Kiwena po inatela binu ya kanda. Aneku swala chwana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Anikuswala juana, mubili waka vum vum vum. Oh yeah, bad man is some lovey, some lovey, some lovey. God chilling bad.
It's me best boy, aka my puana.
Bad man is some lovey, some lovey, some lovey.
Naka pato,
God chilling badly.
Baby, nelisa zivi kule ruka wanga chwana. Mwali ulavu yeti hile kupepa nivana. Nenivona nga ingeni na nisistila. Ni upula zemu zene nifitari nzila. Kachenu kina yose nilakiwa chwana. Zeni swala swali wanga mwato kimufana. Wena nya upeni kila eni kona. Voni vonezi kitei ene lutozi vana. Uniswala inge ya kwezi mutututu. Ausio piro ya kaya tulanga ili tutu. Nitinile inge ya nzisi tutu. Kiwena unosi ya fezanga waka vulutu.
Yes. You end up in a telabilu ya kana. Aneku swala juana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Aneku swala juana. Mubili waka vum vum vum. Oh yeah. Bad man is some lovey. Some lovey. Some lovey. Go chili badly. Bad man is some lovey,
yes.
Some lovey, some lovey. Got chili badly.
Wena watompea kuwaka mpilo. Fupu ke upetie kwa nleli pilo. Uniswala wasilabo mwana lipwanda. Nikapushu menikuwe na kondo likaza konda. Wena nina kifoleva anti eva. Kikuya kuile inge likishi mwasi yava. Univavale la mane inge boma. Zeruswana nikuswana mane inge uwabona. Luizi tight inge ma elefanti. Kikurozi kisango saluni minimati. Wena nina kikeleke nisilalu. Ni mwanana kono unishimba inge baba hulu.
Yeah. You end up in a telabilu ya kana. Aneku swala juana. Mubili waka vum vum vum. Kwa pilu yaka baby. Auzi kwa teni kimi fili fili. Aneku swala juana. Mubili waka vum vum vum. Oh yeah. Bad man is some lovey. Some lovey. Some lovey. Go chili badly. Bad man is some lovey, some lovey, some lovey. Got chili badly.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Mr. Betty Maveta. Mr. Deapaka Wata. Jombi one Pasenanga. Biggie one Riverside. Venatic Espanda. Papa Tico.